Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Kebe kabaru jame fulful de talatar nogay lewru mars jena yamde soki du studio tamani mi den tawa ile maison de la presse do bomoko do jottuno no do kabaru jidi yumoro way gal ko ko ganni kante won to buddi jam to ce gra bon compétitif de sunay do bubbe may gal commissaire waron do mo donta le galure kidalnde o holliti wi do gonga jadi fab ciuto yalo hon la mohamed fitirade de o do nokku fa handen koro holita wen nokko kubay sabi de wiyama nokkule nay kanyu en nanaton hecci hanken wattu jona lamano wonde yeltin li hen dati fab delon be kane wadde lugaji le wuddu leedi ndi kane le saha leedi ndi de mobe gonbe nokku no dutet ke masina le region sego holita wede kenya be ngadi ton majere mabbe ko liti wattu jona no ko beeda e toggudi ndiyam meji ko be dimir ton ko be ngana yarribe sikirat di wono sembe kabaruji di min jogino do bete hande di bismillah modon e hedade oro kabaru yotti kimin joni wakkati noga e go o yamde be ko liti wi nokku no dirtedo soma dugudo on li lamu motto yimbelbe andana ka fu ko ngoni kany en nanni ton wala fu keddit le hen kawli tawede poste nga dum woni do yimbelbe gonno do poste o ka fu be bonni dum fa hande du kenyen be ko liti wi nokku no dirtedo monde oro idum li lamu duan so holli tawede won wotoro goto jappodo ton bombor yimbel civil en taton kany en keddi le hen holli tawede mangal pat en be girti bomboje du li lamu gosi kany e li lamu ombori kanko horeje ministre be sumaylo bubbe may go o waron o jukkindir e ministre nga wobbe kasse alkamisare nde o waron o yele ngalure kidalde o wadan ton balde didi le majju ido hejo golleji kaldal e kawral gal no worri le leedi meedendi be kolliti dum latu sababu do wattu jono yalla hono ciudi sar wusi di kan yirfitirade le o don nokko kedemo kanko noddete sumaylo bubbe may go ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Niali Boudi
je par en kidal dans une
miyan kidal le o nokku le o raison mo dubi jegon joni lamun ke fu wala lemu gollirde lamu fu wala lemu ko min gondi wadde yo daranade fa lamu wirfito o le o nokku min gadan ko min baydu fu fa lamu wirfito dum sabi mi yanton mi yadandu e ministre hewbe hanbe daranade golleji kandi wadede ton joni yalla be en ana joddo ana kalde himbe ton kollita ko hani daranade hono jande cellal golle daranade sukabe fa keba golle e mujin gollawi min gadan ko min bay fu fa min jide himbe ton min joddo min kalde e mu en yalla be kollita mi ko hani wadede min joddoto e mabbe do neware mawni kinare fu min gatta non wat yalla leedi ndi ana ya yeso ko min gatta arande yo jodaade hettinaade be haldude e mabbe fa himbe gendindi kollita haajuji mabbe
yimbe le hewbe ana domtima wattu jono fa jewta yalla hono mo haani jottirade ton o yaltina do hen dati du yalla dido tiida laaji an timmal en gallure kidalde kanko gouverneur gondo to holli tiwdi sobe jotti ton wattu jono dum hokkan don yimbe le wombe tombe tibora ko no kaani wi fitirade e nokkule gollirde muude en gonde to de secret bon tinan accan hakke dum kanko noddirteedo sidi mohammed ag isra so kede ko mo sifido hen do faccita Ousmane Niali Boudi
yimbe kidal ana kuyani sanne wargol do mabbe sabe hedum sabi kanan koobe mawbe warobe be sabi nafa ko dum wayi wadde le region kidal o sabi fa do gonde joni do yimbe hewbe anan biya wala fu ko wayi wadde le kidal neddo fu wawa yaade ton nenno joni sini be kanan koobe mawbe fu ngari kidal ana nafa sanne edum wayi nabude yeso kabaruji kewdi ko bawmi wiide himbe gendi ndi keban nafa mum jabuji kewdi kebete le region o wargol do horejo ministre en o nafa mawdo waddanta le region kidal o sabi dum wadan fa golleji kewdi puddita le region o sini horejo ministre en wari do kanyebe ministre sirem fu edon nafa sanne dum wadan fa gollede kewde birfito himbe hewbe ngaran puddita golle do lamu ko be ngaran joddo puddo gollede dum wadan du fa be ngaran law sini ministre o wari do
sekrab so ngabbi do bema lame ande galodo bayni tirton miijoji modon non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapade e joy chapade jitte nay sappo go sappo go chapade e joy chapade jitte nay sappo didi sappo didi fa handen jam e deder hewtaka li la mo koro holli tan wiede hecci kenya yimbele be andaka fu ko gonani kany en nanni le gelle nay gonnodo tonbe holli tan wede won heddibe le hen kaaki kurdi do bonale o don nokko wattu jono lamu o holliti wiidan wonde wadde lugaji le sahali ndi kany le wudle ndi fa yotto yimbele warbe notade leedi malindi to koro to jamaare wonde tonde holliti wiide hakkilaji muude en jottaki febe ngadi noddango fewde lamu tinno daro darne mudum kede neddo goto jiya nokko noddete sebere ko mo sifido hen do fotti
bonandaji di mawni gendindi fursumi
ka yimbe len bawa yottade e nokkule mu yo jaaji nkobe no tiagal sabre be chami do nokkule kewde fa joni immade sam gongol andaka holitama wiide brigade neldete kanye kanbe fallade hakkuna yimbe le yalla bebe bamta maybe be wana basiji hakkuna janyeli yo sam gonno luggere anado ana hani do udde yalla jam e deere ana wartali kuro
habude kabaru yurku yurku kanye laamu bonde reje do won faana fedde wonde kasser bangunde leleji meden di deddo fedde be noddiri don CPC Mali Kouranon be koliti do wiide do won Mali ko wattu jono be koliti deddo fedde be ngaram be joto le hen yalla hono dido anniyaaji bondi bama teddi leleji meden di kane wel trad le nokko be kana be pammina du jamarnde do kokko do doyna hakkilaji lobbi kede mo konko noddirte do Cheikh Oumar Sidi Bo yo jokko lamir o deddo fedde noddir CPC Mali ko ko bo sifi do hen do fotti tango Ousmane Yali Boudi.
Bon, la convergence patriotique pour le réchange.
Walde CPC nde yudum walde nde balé kewdi ngoni limu balé société civile rewbe worbe kawruti ndokkindiri juude famiji do pied dabareji bam hejo bawngo nabdo leydi ndi yeso darano kabaruji kewdi le Mali mi ngadi nde fedde nde wana fedde politique savi nde fedde nde balé de ngatta politique kewdi ngoni limu mbawde daranaade ko heewi ko way nabdo kabaruji kewdi yeso bim pian dabareji mbawdi yaltinde leydi ndi le luggare nde woni nde wattu ngonden joni o yoni ko joddo den kalden daren yalla laamu lobbo ana wada himbe hewbe jombe ande goni le mayre mbawbe daranaade kabaruji leedi ndi ko men jidi ko wana dum fa sukabe jodi bi ko boy be ngala golle kuntene hore fa kebe golle sabi sandari kanyandu an mbawi daranaade ko heewi menen ko men jidi hande fay goto pati sulla mon fu hebo ko yidi bi do way hokkude on tajjaral le fedde CPC Mali ko nde himbe ngaran wiide nyande wotere be ngada e honno balle godde ngadi be daraneke fa ko heewi waylito yalla leedi ndi ana ya yeso do e libbi seeda on giyan wonko wayliti min ngadan ko min mbawi fu fa himbe gombe le nde fedde darano ko heewi
possible.
Holliti ndi wiide maangoro be mbi ana e dubi be ledde burbe fu nyaamede le leedi Mali ndi wattu joni o duddum fuddi yaltude sanne le nokko ka won woli timbe wiide so don gollira kon do haani gollirede no tayno way waddude kutteji goddi kasse fewde e cialal bibbe adamene fa kebe famtaani ngare kede Ousmane Nyali Boule muumini sende bu ko pewni on do hen
mangor ana le bibbe ledde mo himbe mali buru horcinde sanne ana nyamira dun no yaltire inamu ana jorna dun yogo du wadan dun salad le lumoji bamako di tatteji fuusa andari joni atawa rewbe ana ciotta mangor e wi rewbe sottobe yogabe golle mudun wana ko yaafi ebe keba hen titallaji kede ko goto e mabbe wi
mala mena kede ami banga ngo konna
ko yi mi do sotta mangor bendudi e di benday mi do keba titallaji kewdi do mi bamuyta dun yaafa cogumo bilaji di dun ana tidi yela ame yulam o wallam min gala do min jodo ko wonani manguru ngaji idum i benday min codata won sodo be dum mo inde manguru salati ngaji e suttude dum wobbe ana nelda dum nokkule godde hono kay mi do sotta manguru ana buri dubi chapatati mo inobe manguru salati ngaji ana kan sodude bendudi yalla pati suka be be nyawa di benday ana wawi latade sababu nyawuji
manguruji taddeede illa bendali bendi nire e carbine ana mbaawi wadde nyawuji o latanaade wattu yogo torra huseeru e wi andimbe kabaaru nyamdu sodde mangormo bendali fa nyaama na mangormo wana mudido ana waawi waddande bi adama nyaw kede ko docteur Rosaline Watara wi o andindo kabaaru nyamdu
ko heewi hen fur bibbe ledde bodeje hono mangoro karotiji ana jogi vitamin A idu moddani gite e heere kanye bubala e cewle e disukabe be bonna nafa gure majje e nawtorade dabareji bendinde dilaw denno battemu mangoro ngaji di benday e likkimu wodana cellal idu wawi latade sababu waddude gildi de tiketti neddo cubendeno mangoroji bendudi e inamu
naturellement cellal himbe ana fawi do nyamduji di nyamata fa keddoroda cellal mada andimbe kabaru nyamdu ana darte himbe kajaabe nyamdu mangoro fu nyama mangoro bendudo mobaado fa gasi
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikrab delo dun en les raisons ngaji di en puddiran do kay do be bi ko yata yimbe la chapan en yom humini be kabaru demal gombe ton kany en tili wadde ton botumu dun en les majjur be jowto no golledi do golli tan 2017 ko be kan gollu ton hitan 2018 se yuru be ngardam faado ke masina do be kolli tiwidi yimbe len demodo wonbe ton be ngadi ton majere mabbe kenen holli tindi wi be jabana hono kabaru ndiyam dan wordi to hitan 2017 2018 ko be eda ko be kan yobude ko les majjur be kolli yiɗi hikka jaate ɓe keɓa to ndiyam kantiɗan ɗum laatiki sababu du so demal maɓɓe ngal fewa e honno wowurnono yimɓe ngal tan faɗo tesiɗɗo moƴƴintinde toon réseau Mali telɓe kolitiwil ɗon fuɗɗi toon caggal ko oɗo réseau bonna toon ko yata lewru ñalawma hannden o jamare wonde to nden jogino tiiɗalaji mawɗi ko nayiri bangal haalde e téléphoneji ɗi réseau o bonnama toon wakkati nde bona nayi ɗi gaɗa fewde armé malli noga e lewru février ƴaɓɓe noon ɗo sekiraɓe ɗo katten beete hannde kabaruji meɗen ɗi mi jooti on sanne heɗade heeɗoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.